Unfala mgania nekama mngari kwa list juu ya Ferrari Ana degree au ni journalist tuju analyst
Nasikia wakiuliza ule boy wetu alienda wapi amepotea kazi ile mbegu watu walipanda na kanyari
Na nasikia inasemekana Hati rap zangu kamna mkazu Na ila utamia rege mama Maudinari wananikubali Na ato hati hati yawezi kana Kwa wale upenda sauti yangu Na iko wale usenge nyana Mama Kijana wako amepotea Ni masikio tuye anatoba huku Ndugu zake wakiendelea Mwenye ispekea neza muko Kimaisha melege Inga watoni ya kitoba Bado tuwazidi kumuombea Amina Ya ofisi
yeah.
Sina njana juwa mpishi Sijai yeah. fanya kazi ya ofisi Sijai lala kasi jadishi Sijai rap kitu kato kwa usiksi Trust me, siyezi rap me Miata nyeche mziki miaka hamsini Nkirudi bado na wakrash nyinyi Niko fast me, nani ya party na nguwa rasmi Tumipigwa pasi, hapo katikati Napiga mic check juu niko party Na niko night shift, nikuwa busy Siku wanajificha, clearly you rappers missed your teacher Vitu mnandika, zinachuma picha Nkiwi singi, acha kuwa fundisha Sauti na skiani
Don't waste your time wishing you're too proud, my baby. Too proud to wish they had an easy way out. Let times get tough so they remember you're a blessing. When life is good, they won't forget to say, ooh, 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 ooh.
Nilizwa mbona niliacha mziki ati nilikuwa mkali juu ya mic na namisiwa na mashabiki Niliacha game mapema ata kabla refa atapiga firimbi Bila kwa heri ati walistukia tu kuna klepto moja imbi Samahani nimepotea shukrani kwa wale wamenifikiria Hizo miaka zote nimekuwa missing lakini kwa kitu hamjaniambia Kaa ningebaki bado ungekuwa nataki ya kusikia nikiwaimbia Ama by saa ingekuwa mnanifanya vile mnafanya mapayonia Story kwa media ati nimetapa niko juu ya madawa na hangaika Show ni uja mali mbada ada Ebuka mukate and raise yem naita It's not that serious rap ni hobby Bila mziki bado na manga Nge kwa karia singe kwa nalia kusikia tinaija Night Nairobi Biambia ni ukama siji feel sana We ni mgeni sikia kwanza tunakupenda Ukikakata choka na wewe hivyo ndo kuenda Minu ule mgeni alika siku mbili tu Siku ka siku mingi ni kwa chena fasi ya kuchoka na mimi
So now you know
Shinsky
So now you know
Beat ya kega
So now you know